Muchifana nicha katonda mwetwafa kwenange omubiri gumu no musai kwegumu tulibana badamu ode yasoka eyalete chibi eja ukanaweza fa ezitutekanya. Obuyigirise ebyenfuna nabyo amawanga endimi zaffe obusobozi talanta zetulina netwegulumiza netwebola songa twandibadde bumu netumuweereza kitaffe eyabituwa. Mulimu kwotu kulemesesa okugenda mu maso nga tweyawula mu kitaffe saasira mukama tuwe kisonyiwo n'amaanyi tube bumu tukole ebyensonga mu maso go kola batulaba bagulumize erinnya ly'ekkulu. Tuse joli mukama tusasire tube tubachitole agoke manyi mwebu wangusi tugenda mumaso olabatulaba bagulumise erinyali.